Whoops, that was not intentional. Sorry. Let's just skip back to this place. Thanks for flying radio. Jeg prøvde å si på mikken i stad, var at jeg kuka det til. Det skal faen ikke skje igjen.